Saburadii 114 Markay reer binu Israa'iil Masar ka soo baxeen oo ay reerkii Yaquub dad afqalaad ka soo baxeen ayaa Yahuudaan noqday meeshiisa quduuska ah Israa'iilna noqday meeshu u talinayay Badii way aragtay wayna carartay Wabi Urduna dib baa loo celiyay buurihii waxay u boodboodeen sidii wanan kurihiina sidii barar baddoy bal maxaa kugu dhacay oo aad u cararaysa wabi urdunow maxaa dib ugu noqonaysa buurahow bal maxaad ugu boodboodaysaan sida wanan kuraha yaryarow bal maxaad ugu boodboodaysaan sida barar dhulkow ku gariir sayidka hortiisa ilaah reer yacquub hortiisa ku gariir kaas oo dhagixii u beddelay bali biyo ah oo dhagax madowgiina u beddelay il biyo ah.